xarunto ganacsiga ee halsan suuq waliba iyo kumidata goobo laka gadawa ala maacuunta iyo agabka ido noocyada shirka diisanga halsan suuq iya laank adeegsade hano kumida degmooyinka gobolka baaya saas oo kala bulshada bay dhaweeya anka baaqi in iyo an haayanga agab qiimisho id in jaban adiba ko maamulaha halsan suuq oo armoosiisu ku hadalaba
alaabarto noocyada shil duban gadaana mayna hoga saarana maacuunta noocyada shil duban saasoo kale may kala gadaana dhinaceeda kale walaam home ambulances kalanka soo oo sida daahiya iyo shumacyada alxamdulillahi rabbil caalamiin roogaga bustooyinka go'ayaalka firaashada noocyaasho in sheegada casriga noocyaalka aadiga la isticmaalo iyo maacuunta noocyada shil duban iyo inshaalla rabbil caalamiin taasa gadaan
bal waliba sharxaad noo siyaasi xaruntan iyo waliba ka hor baahida lin aasaasi maadaama aysan xarun weyn yahay oo suuq ballan kamaga darin
xaruntaas magaca jabay kuma uu tahay xarun weyn baahida lin aasaasina ma haytay kulli horta wal kasto kooyan yaani sababa lahaadeen oo ka kooyan maduna fiirin ee qiimeyni magaalada bay dhow ganacsiyada oo kuma qon may hanin batay iniyo in sheegada maacuun oo in sheegada ka filan baahida magaalada taale iniyo harunga in sheegada ku yarta amise waa banjarna marka ma iska deynay iniyo baahidaasi boos iyo buuhin oo alaabta sida maqaahido in sheegada hoteelada oroosada noocyada shil duban iyo isticmaaleen oo alaab ka haboon madaasi magaalada booskii ku binaaway inuu buuyna saasa sababtashan diyeedahay horta ganacsi kasta madi la furo intiis lun furno ka hor may jiray wala lehrow yani research oo ini yani market analysis amise suuga xaaladiis madaasiha la suubiyo suugii yani baahida ku jarta la ogaada marka xarumogii oo madaasi walaagasay lambaahanyi magaalada ka taaleen kow in la firi lama dadka yani market demandga amise dadka walaagasay madaasi in baahan in la qiimeeyo yani badeecada madaasi iyo tusaale oo kale muqaayado oo in sheegaad oo walaayarko in sheegada v i bga mise muqaayado oo casri ah oo la jaan qaadayaan caasamadii walalamada iyo wadamada kale yani alaabayo isticmaalayaan ini badanayo kushaan adayan in sheegada caasamadii iyo wali ku dambay hagaasi ku iyo kushaan adayan marka saas daraadee ma yani istusnay in sheegada ini muhiim ah tani lambay dhow roog milkal alaab ku dirsada fadhiisu oo madaasi ganacsi kalaan ku falaana isticmaalay ku fadow in aan dhawayno magaalada bay dhawno in sheeg alaabtorta adan jeeda dharka dhar ma aamay boodaahmo isu macyaal iyo iyo walaakin dharka aadiga ah libiska ah ma
dunta ku sumaysan
ha dunta ku subsinyi marka daahmamka noocyada shil duban shumacyada hor shumac roog aad fadhi hor shumac aadi aad fadhi alaabta kaleen in sheegada sida lafta iyo dhoobka iyo alaabta qalinka ah lafata tayadii laisku hubo oo proof ee muqaayado yaani daban shaqaale roogan madmada ku dhiyaan lafata madi dhiida in jabaane oo tayadii tay laha tijaabi ah iyo graphial fashion ee noocyada shil duban haani oo galaasa iyo saysaradiyo saqbadoojo walaajo wadan ah oo dhammaystiran oo alhamdulillahi rabbil caalamiin lanka madaasi in baahan baahidiis dabooleen oo alaabtaasi dhin jeeb alaabta qiimo jee horta maybe waa shii kasta maybe waa qiimihiisu madaasi on gohan oo may jaraha suugu isu karooga laakiin uuna suuna barnaamijka horey in sheegnay maybe waa qiimo dhimis oo may suubinahi ku bilowdaas biluun labaatan shee ilaa kii taariikh soddonka ee kii tumankaas maalmooda may suubinahi in sheegad qiimo dhimis oo ballaaran ya suubini oo qiimihii hore aan suugu kuroogdiye laakiin qiimo degungu alaab oo qaali oo hato in sheegad lagu roro magaalada mataalooba laakiin alaab qiimo jee degno macquule qofku saqanayaas intaas ahayn.